kanzile ngezenzo zakhe somandla phezulu ncedu ngcine ncedla ncedla Yeah.